girl, you chill shiny. Only Corona.
I love Crossback music.
Looks like what
Corona. 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 Weke la kuchaina. Corona. 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 Weke la kuchaina.
It's your boy Quartas. Corona talk papata. Zambia chalo chava Yesu vatata. Tatwa likonga vankata. Tatwa ishevane finyanga fiance wakwata. So wala weke la mokuntulo. Pantu chapalo lecha ya pamofulo. Demo nafe kwa tekale watu pingi lafi mkolona. Na usho pateti wafuafi. Ha, wala weke la kuchaina. Mfafinish na munga tukolona. Tatwa kwa nisho kusamba sanitize. Chala shala konomba tatwa liefe na zaza.
Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona weke la kuchaina. Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona weke la kuchaina.
Ichalo chonse chazanda. Takuli kumina bani munganda. Mapolisi nomba bazandanga. Wakusanga wafwa nimbama. Ushe chinshi kanshi mwashetele. Paka majububu lwele mutuletele. Chino chalo cha mutendele. Tababa Corona twaishiba kofye mpele. Mwina zamba tumusengele. Kanshi na wela na faila simundeke. Wileka tukupepele. Taulika muntu wa wange chipempele.
Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona weke la kuchaina. Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona weke la kuchaina.
Shakwani sheleka nkwebele po ine. Ngaule umfwande kulombo welele Shakwani shapana pasamba. Because of you inde filo kuwamba. Ama shozi bali sala. Nomba Mozambia pani sala.
Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona weke la kuchaina. Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona, hey, hey, hey. Corona weke la kuchaina.
Crossover, promo, sikira, Tony, parafema.